na 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 na.
Yeah, she look boy. Yeah, she love it when I put it down. She say she don't want nobody, nobody. Alright, I now for this Kiara. Oh, she say yes, go daddy, go daddy. Ha-ha. Kwanza mtoto anaka cutie festival. Na barrio chumba nitaipeleka kwao. Kwanza staki atawe wenye meet and down. Toto no kiss so slay, you know mama low. I love food. Toto na mship ship bana. Ilo gusa sayo minyama nyama. Na kumwili kangu ila ndo tunaendana. Pole yenu mnosubiri tachana. Uyo mtoto mina mpende mpaka basi. Right. Simu zake sasa baby when you coming back. Hapo na bidi nende kibati. Mana mtoto anitaka mikasi.
Kupe mapenzi, the first thing he said to me. I look in his eyes, hell yeah, I am in. He a king, treats me like a queen. Peleka, peleka, ni moto anaweka. Na kwake mefika, ain't touching nobody. Knows every piece of my body. Ananeka on his corner, ananbeba, ananbeba. Ni fresh, wana tuona. Ananipenda, nampenda pia. He takes care of me. Tulip na nwashia. Gangsta chick, gangsta love, nampatia. So no questions akuna, moyona nankuna. Nobody.
Nobody,
yeah.
My bestie.
Oh, nobody, nobody. Hakuna mambo za uchawi, no chale. We ungare, jo ulale. Jo kwa mchapa kazi ni kumare. No worry, nilichapa sore. Niku matawe za juu ni mibai ngori. Pasi nikipasi wasi nafunga magori. Tunalea ubori, si mamtori. Mina kula asiri ya native body. Niko active, yani kama wake up calling. Kuna fare na nyapilia sukari yane. Wivu ndo naleta mandugu tukami ane. Tusigonge ane, tombe ane. Tombe mpakele kapu wa achane. Tutembe wakitu foro wa simame. Embu tuende tuache kunyuma wa gombane. No, no,
nobody.
Nobody,
nobody,
nobody. No, nobody.
Story yangu ya mapenzi itanza na wewe,
yeah.
Kwa maana kama mwingine hakuna,
true.
Na mwomba Mungu akutunze kwa ajili yangu daima milele,
yeah.
Za kwako zote mali nazochuma so chuna. Kwa kifupi unantosha,
no.
Swazi kuso ex wangu kantoka,
kantoka.
Kuto naniombea kama mwamposa. Na ndo sababu ya kukungangania unankosha. Kama kuzama tumezama wote kina cha mita tisini,
yeah.
Ikiwezekana sana nife mimi.
Nifu
mahaba kivi squeezy ni machache spiata umenipa nini. Na mambo yetu ni ya chini kuchini. Nikikauliza unaisi tuneza kwa chana utasikia no daddy,
no.
Nitake nini said your hot body. Wanga wakosi watatuzushia ila wetambua na kupenda. Na hakuna te kupenda kuliko mimi. Mindo mana nobody.
Nobody, oh, yo, 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 yo.
Nobody.